Bacardi Baker Baker. Young self, take a tough one. Yeah, Mr. Tough Pick. Jay Cash.
Yes.
Joe Fine. Agba, Elite Self. Let's go. Yamtwaibika pakubeya, tupanga makwacha ngabene kalileya. Daba mulefu tatubwela panchi, twaliyono lumbini fweba kana pasha. Makesho kusunga makana kama kana kaba nefikalisha katare kuna kai. Niko mi bad boy Mr. Django, tunashemba uze la panga pita mchango. Yamtwaibika pakubeya, tupanga makwacha ngabene kalileya. Daba mulefu tatubwela panchi, twaliyono lumbini fweba kana pasha. Kuko na nitambala nikamona yali pavu kakaringa nikitanganika. Yeah, nikambalanse kwa equation. Gaba fulama lapa ndibalansa kwa equation. Valeti muka yu ya nangwena muka ringa na mutamba wino wino sana kashu mutaliai. Natampilo kulapa nishinali tu. Mika pachipi mumana lafina tu. Defuwa ya langizi inga kantu. Kwa zinga fachi lapa mata febe fintu. Ya njimbile talanta noti beef lobe. Gawisa na mabifu wisa na banobe. Dene kupala ninewe si mandola. Chila mitondo boy boy kumi Mr. Chola. Ya ndepa ya malapa wa Illuminati. Yipusha fena ngutisi nshika terminati. Ya njimba super bad foko na likwati. Abama lapa vyani ndio mana flower cut. Na wanaka video ni live. Mbolete kuno eta nde mutungula ni live. Yaluala na wako wa ghost. Nda pachila wushiku sova lenji tati ghost. Ya nawa ni talanta ya mutengo. Pakumbo ya mudala kano mwisa na mitengo. Ya mtuwa hibika pakubeya, tupanga makwacha ngabene kalileya. Daba mulefu tatuwe na panchi. Twaliyono lumbini feba kana pasha. Makesho kusunga makana kama kana kaba nefikalisha katare kuna kai. Niko mi bad boy Mr. Django, tunashemba uze la panga pita mchango. Ya mtuwa hibika pakubeya, tupanga makwacha ngabene
Makesha tara kampwishe. So ntele ni yama teya nso kampwise. Active unga nyuli kamfisa. So utaile konze runga tuni kambisa. Gaule paya ndangishe mfuti. Ni apa iliso na yang se futi. Vesi kapita iya mise nifuti. Ndiye mwanilili nifuna ni kulangize ni kuti. Ya mapisti pa kiki. Mu week 6 at least ya magigi. Kumbe 9 ni risk ya msiki. Ni pusile uone ya mavisi. G-O-C-C. Yeah, one time for my day onesie. Hawa marapa ni same na my grade onesie. Wali wiki pa Mikey and they dwanzie. Neni flow at your same drainage muli manzi. Cash, hapa ili so
game tuwa hibika pakubeya. Tupanga makwacha ngabene kalileya. Daba mulefu tatuwe na panchi. Twali yono lumbini feba kana pasha. Makesho kusunga makana kama kana. Kaba nefikalisha katale kuna kai. Niko mi bad boy Mr. Django. Tunashemba uze la panga pita mchango. Again, game tuwa hibika pakubeya. Tupanga makwacha ngabene kalileya. Daba mulefu tatuwe na panchi. Twali yono lumbini feba kana pasha.
Yes,
Bacardi Baker Rec on this one. Young self, take a tough one. It's a tough pick. Jay Cash, Bull, on this one. Midnight, Elado, UTC, I see, Willie Calum, Jay Fence, yeah.